Queen Jam dot com.
Yamenikuta kushangaza, nilisifu mapenzi kikaniramba. Oya kunichita kundanganya, akaniona mimi fala. Mara njeri, mara kinyi, mara feri, mara nune, mara toke, mara rudi. Kila napiga yupo busy, simu ashiki. Ameposti badi mpya hanitaki. Nasema anataka kuniona eti ameni miss, nikiposti picha anataka kuikiss. Sirudishi matapishi, wakenisha toka sitorudi. Atapate gari mpya hanikomoi, nishapanda bei huko toboi. Anajikomentisha ila sambui, ninachojua